My darling, body they crave. Every day go, I go for long. Be chasing you for so long. Oh baby, I know go to die. Kama kuchiti misichiti. Nakupa vitu kama skiski. Unataka nini mini kupenda ngasiteste maino. Unataka nini mini kupe. Usijali utapata mama no. Gela you my testimony. Nitakupa kila kitu mpaka changanya. Tongolele babo, mamolele mama. Nibu nimu uwa bito vya ngene. For your love and tapiganda. Bope, made it fast and pray. I know they do that. Bope, made it fast and pray.
Fast and pray.